waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali senatorka laga soo doortay south australia cory banari ayaa lagu yaqaan inuu yahay nin aan hadalka la gaban bilowgii bishan ayuu afkiisa furtay isagoo ka hadlaya dib u eegidda ay dowladda malcolm tumble ku samaynayso siyaasadaha isbeddelka cimilada
this i think is one of the dumbest things i've heard in politics in recent times
waxaan isleeyahay tani waa duqonnimadii ugu weyneyd ee siyaasadda oo aan muddo maqlo senatarkan muxaafidka oo ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa laga dhadhansanayay muddo bilo ah inuu wada dhaqdhaqaaq uu kaga dayanayo donald trump oo ay dhici karto inuuba isaga goosto xisbiga liberaalka wasiirka warshadaha greg hunt ayaa sheegay inuu qabo in senator banadi uu xisbiga ku sii mid ahaan doono ayna ka mudan yihiin buu yidhi taas codbixiyaashii soo doortay
waxaa
dhammaanteenna lagu soo doortay inaan xisbigeenna u shaqayno iyo shacabka australia oo aannu baarlamaanka uga mid ahaano inta wakhtiga baarlamaanka ee ka hartay annagoo ka sii mid ah xisbiga na lagu soo doortay magiciisa waxaan aad ugu kalsoonahay in dhammaan xubnaha ay ballantaas ka soo bixi doonaan senator banari ayaa horay u aasaasay koox uu u bixiyey australian conservatives group oo uu ku sheegay inay leeyihiin xubno gaaraya 60,000 oo qof kadib isagoo wakhti soo joogay maraykanka intii ay socotay ololihii doorashada maraykanka ayuu senator banari sheegayaa in loo baahan yahay in siyaasadda australia ay isbeddesho bishii lasoo dhaafay ayuu websaytkiisa ku qoray waa inaan isbeddelkaas qayb ka noqdo waddada isbeddelkaas qaadayana waa howl shaqadeedu sii socoto senator banari ayaa horay taageero uga helay haweenta australia ugu tujaarsan jina reinhart oo laftigeedu ku baaqday isbeddel siyaasadeed waxaa jira xataa warar sheegaya inay maalgelin karto xisbi cusub oo la aasaaso penny wong oo ka tirsan xisbiga laybarka ayaa sheegtay in arrintani ay muujinayso sida malcolm tumble uu u yahay ra-iisul wasaare aad daciifu ah oo tabar daran waxay sheegtay inay aaminsan tahay in haddii uu ahaan lahaa hoggaamiye awood leh in waxani aysan badhaceen
I think this is extraordinarily damaging for the government because you know if you can't govern yourselves you can't govern the country that's one of the truisms of australian politics
waxay ila tahay intani dhaawac weyn ku tahay dowladda sababtoo ah haddaadan xisbigaaga xukumi karin dalka oo dhan ma xukumi kartid waa xaqiiqda siyaasadeed ee australia ka jirta ugu dambayntana arrintu ma aha mid ku aadan cory banadi ama georgia christensen ee waa malcolm tumble iyo sida uu u tabar daran yahay laakiin wasiirka cadaaladda michael keenan ayaa isagu ku adkaysanaya in hoyga aragtiyada muxaafidiinta australia uu weli yahay xisbiga liberaalka
I don't think it's a commentary on the unity of the party at all. We are a very united force and we focus on doing everything we can to bring good government to Australia.
Ila ma aha inay tahay hadal ku aadan midnimada xisbiga. Waxaan nahay xoogag midaysan. Waxaana diiradda ku haynaa sidaan u samayn lahayn wax kasta oo aan dowlad wanaagsan ku gaarsiin lahayn Australia. Ra-iisul wasaarihii hore Tony Abbott ayaa isna arrintan ka hadlay. Wuxuu warbaahinta bulshada ku qoray in xisbiga liberaalku uusan isaga xisaabtami karin codbixiyaasha, loona baahan yahay inay si lagu qanci karo uga doodaan qayimka xisbiga. Xildhibaan liberaala ayaa s b s news u sheegay inuu aad uga caraysan yahay in senator banari uusan xisbiga isaga bixin ka hor doorashadii julaay isagoo dib loogu soo doortay buu yidhi magaca xisbiga liberaalka inuu senator sii ahaado 6 sano ee soo socota luke howard oo xildhibaan liberaala ayaa sheegay inay dhibaato abuurayso markay noqoto xeerarka iyo shuruucda la doonayo in aqalka senatka la mariyo waxaa awalba dhibaato noogu filnaa inaannu la hadalno 11 xildhibaan ama senataro oo madax bannaan oo ka tirsan senatka waxay ila tahay inuu ku sii jiro isbahaysiga waana hubaa inuu ka sii mid noqon doono xisbiga xildhibaan kale oo ka tirsan xisbiga nashanaalka georgia christensen ayaa isna sidoo kale ku hanjabaya inuu xisbigiisa isaga bixi doono wuxuu ku qoray warbaahinta bulshada dowladda malcolm tumble waxaa looga baahan yahay inay daacad u noqoto codbixiyaasha haddii taa la waayana waxaa imanaysa wakhti inaan ka sii mid noqdo xisbiga aysan suuragal noqon doonin iyadoo ay sii kordhayso taageerada loo hayo xisbiga one nation hanjabaadaha noocaan oo kale ah ma aha wax la dayalsan karo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.